Bang bang. King Kong. Oh my.
It's the Kings, baby.
Hey, yeah, 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 yeah. Ah, yeah. Ha. Ulivyo katika jumpa kachini umenipata na mwaga makopa. Sema unataka nini kila kitu ndapata leo nite kibopa. Pochi na mane usogope, sondoke mami njo. So siri na misi choki, napendo navo ni jaribu. Unavyo cheza mami, unasababisha kutazamwa. Tani tuende ndani, tasababisha lawama. Mami love, mwenzako wa mi love. Na manisha mi love, ha mi love.
Show them baby, show them. 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 Show them baby, show them.
Fresh boy. Yeah, my baby pretty pretty. The kula waza kovuli katiki tiki. Puli remba na webe na pati pati. Kuyite honey sugar over sweet kati. My baby pretty pretty. Honey, 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 Hanifa. I no go play you like FIFA. Honey, 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 Hanifa. The love we ain't sit and fa. Show them, kanyenye baby. Kwe chiko so kubyo yo yete. Lele chiromba lite kukwe. The love we ain't yeno maude. Echi tofu baby wapiesho. Tukunye tuzine mpaka kesho. I like the way you bend this law. And I'll never let you go.
Show them baby, show them. 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 Show them baby, show them.
Step up in the party, soon as you am to mzima. Whips na fotana mbele Benz nyuma bima. Na huu mziki so kupima. Tumezidondosha chupa nyingi chupi zote zimezima. Watoto wanapenda za kipapa. Waiter punguza machupa meze mija. Watu wanasepa kwa kutamba. Chupa zimelika kiasi kwamba yanaweza takushanga. Na sini sisi tunabrand this jiji. Wezu kanikosa kila party kama gigi. Chains got me frozen ka friji. Mchongo kama soma big boys izo pande mi siji. Wangata, nani yupo soba? Pesa zote na honga, basta pesa zote na koga. Gracias mucho mama sita, what you got?
Show them baby, show them. 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 Show them baby, show them.